I'm Flay Dibala.
It's Kaniba.
I say eh, 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 eh. Say my yeah, 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 yeah. I say clap, 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 clap. People jump, 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 jump. Zuka my panda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba wanjani. Zuka my panda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba wanjani. Ugumu wa maisha wana soma sala. Kanibali kaukuta biji kala. Ugumu wa maisha mjini hapa soma sala. Mwabona umechalala na bado umelala.
Simu inaita USA, simu inakata nipo UK. Watoto wa squeeze ya wana tabei. Wanataka kwenda kuslay to pay. Kupigia picha na sanamu la mandela na vishopping shopping always say. Anko boda boda tafuta mali. Tafuta mwali unataka shari. Nchi yenyewe jua kali, mambo yenyewe ni hatari. Na mwagarazi watu mshike mshike. Na funga kazi watu mpishe mpishe. Na mwagarazi watu mshike mshike. Na funga kazi watu mpishe mpishe. Nasema
Zuka umepanda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba uwanjani. Zuka umepanda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba uwanjani. Nyonga sitaki taki mara pinki kaki mara black and white. Oyongea mina kulabati the matter of fact life yako what. Jumpy jumpy no position. Now you need to make decision. Au mpaka nikufundishe. Nikupe muziki nikubugishe.
Na mwagarazi watu mshike mshike. Na funga kazi watu mpishe mpishe. Na mwagarazi watu mshike mshike. Na funga kazi watu mpishe mpishe. Nasema
Zuka umepanda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba uwanjani. Zuka umepanda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba uwanjani.